confundí sin vela. No me muevo banda. I still find my way back home. Izandla zenu ziyangibamba. When I'm lost and confused inside. No moya wami phansi. Ninkhanyisela indlela. Ngikhalela phezulu. Ithi ngisaphila. Inside my heart. Bazali bami, bazali bami. Yohlala ngibuya kini. Bazali bami, bazali bami. You let me be myself freely. Bazali bami, bazali bami. Yabonga, yabonga kini. Kutaza, no mangi pela mandla. You still hear me in silence. Kifaga mapupo ami.